kwa liga magana chabula veino. Ere chintu mudi musaadi nasaba Dr. Kizza Besigye bamulekule abekuluya ni Bobi Wine bamulekule banoni echi akalulu ekiba kituuse babanga tibalige magana. In fact nasoka kibonanga NUPRS bali mwezo na amana nti nekijovu akuchi obuzibu kuba nze nama nasa motiwe kankwa ile batu kaba aenda salamu sumba night yesimbe kuba president baba ilo chidi Yaka anenda kuja kugabula Ruku wago nzenga inda Kampala
Buli mtu tati yaka sita kange
sita kange Wepima mtu tosubo lafoka komediani
Kumuseven
Chota asuwe tochijaku
Kale mna ange tulikujama ulire Mulubega Ivan Musajja atagere Lwanzala Tu set of work radio na te program the bridge Ultindo tukoma out of
work Wanomu program Ultindo Chenda, Agatone Zemkaga, Usoga One, Fama, Omoyo Gwa Usoga.
Ewe Sawa, Dirimeka,
Esawa Ndara, Eyo Kuncho.
Fuka, Yivesta Wo, Niye Mtieni Momo, Nga Wesigamu Akapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Maguba, Ulirunaku, Osobola No Kweto Lerayo, Akapia Ku, Unawona Woke Endera, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itanu Star, Musavu Hash, Uluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa, Mtieni Momo A, Enkola Novu Kwa Kulisu, Biko Beriruwa, Mtieni, Awalala, Tukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Amaulida Gesika. Amaulida Gesika. Amaulida Masengede. Diraga kama kubuli moto.
Gakutusibu wako.
Nana Habu Mouthwash. Ile dagale tufu.
Yenaga kasa mkuja njabendwa deza amanyo.
Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gai za rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende za abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
Awamunde Better Life. Aba kuguka mkuja njabise dagala jobutonde. Kundwa denkambu inga ulcers. Prostate mubami. Abami avanafu. Sukari. Pressure. Aba kuwa stroke. Endwa dezita wanyaba chala. Ania. Ebifuba. Nendwa dendala. Ngabasangwa ku Catch Road kuchisacha mkama akedi omaliro gwokubiri bakubire ku note musanvu note note musanvu musanvu mwenda 5 abiri mu 2
nokuchenda katoneza mukanga Soga One FM omuyo gwa Soga
Soga One Radio tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission
Mwasuze mutiano banafe abatuuliriza eddakiika ziri bbiri zeziise ku ssaawa emu ey'enkyona ku olwaleero. Akadde kano kamuli gaffe ageesigika oli ku kyenda kawumuza mukaaga Busoga Nfama omusumize Ivan Dubega Musajja atagere Lwanzaalo. Abatuuze ku kyalo mufumi ekisangibwa mu Ududi Town Council mu district y'e Bugweri baguddemu ekyekango omu ku mutuuze munnaabo amanyiddwa nga Babirye Martha nannyini ssomero lya Gain Infantry Primary School era ng'onoonya bwa kansala akiika ekitundu kino ku district y'e Bugweri abatamanya ng'amba bamulumbye ne bamuyiira asidi nga mu kiseera kino omubiri gwonna gulenya bulenya omusasi wa Five and Magemeso ayogeddeko ne ssentebe w'ekyalo kino amanyiddwa nga Suna Jamiru n'abalala ne gera kunjega egudde ku mutuuze munnaabwe
kosa okunolwa obo gaikira obutemu obutandisa okuda mu kitundu kyange Madam Masse atali kwesimba okubwa kansala district kansala sawadde bayirebe bamuyiwa ku asidi n'omuntu atategereka ike sereke bamuntu ayirebugiri era ebugiri bamulobye balumufalinze ibinda hospital so nkubiriza abantu mu mbeera dona dona ediri kuba abantu obo obutemu obw'amaani obutandisa okuda mu kitundu kyange kipindi kikakafu byawofuze kwali kwesimba oba bya mbeera dona dona etategerekeka bulungi
Sona Ata abantu naddala bannabyabufuzi bayogeredde poliisi ebisongovu mu kuziika omuvubuka amanyiddwa nga Shafik Mukisa eyakubwa amasasi ku poliisi ebuwenge gye buvuddeko bwe yali agezaako okudduka ku kyo kya poliisi ebuwenge era kigambibwa nti ono kukwatibwa okutwalibwa mu kaduukulu ensonga zaali zeekuusa kalu akali akakamyufu aka ssentebe owa Buwenge Town Council kakati mu kuziika omugenzi Shafik Mukisa wali ku kyalo Mpumwire ekisangibwa mu Namagera Town Council mu district y'e Jinja omu ku bantu abeeyasibwa nabo amanyiddwa nga Waseme Andrew ategeezezza nti bwe baabakwata baabakuba ebitabagambika nga Shafik ono bamukuba emirundi mingi ekyamuwalize kugezaako okuduka nga labira ddala ayinza okufiira mu kaduukulu ka poliisi. Kakati ono agamba nti omusirikale n'abasirikale abalala babatuusaako ebikolwa ebyokubakuba okuboogoloza, ekintu kyagamba tekyali kirungi. Omusasi waffe Buyinza Charles yabaddeyo nga bino byonna byogerwa.
Bakuyomwana the extent abaisirikale bakuba omwana n'ebigala by'emundu bwe tujyala omukira wange abaisirikale. Omuntu ng'oli meeja oli wamaje okuma byenanda akola kunanda akuma byenanda ali kwinda lukuni abantu. Omwana oyo banana benaye mwikomera nasuze wano yasula wano tiyalire kumbere nga talisobola kulya talisobola kwetusa katwamufulimi okutwala obaafu ey'amaine abaisikale kaye abandi baida bamuka basooka yemerere bamukuba ebifaanani ebindi ekiso kyalisi kunya bakimusobola kulamulagira atiyemerera tukuba ebiso tujakola tutya.
Okuziika kwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'okuli bannabyabufuzi abanoonya obukulembeze gamba nga gyaviira ddi kusooka. Omukyala Tibyaze Peace ozannya Ismail n'abalala era ng'eno Anyole Innocent Mbago anoonya obubaka bwa Paalamenti bakagoma kawunti gye yasinzidde, bw'atyo n'agenda maaso n'okulokota poliisi ya kuno olw'okubeera nti esuusizza okukola ebikolwa eby'obukambwe ku bannayuganda. N'agamba nti eky'okukuba omuntu amasasi nga bwe kyakoleddwa ku Shafik Mukisa kyabadde tekyetaagisa.
Taita anga kumoto na isasi
tutufu
tuende tegeza government yenu chemu tuende za mjati funa mkalukano chemu tuende za mjati funa mkalukano kuwanga ife tituli batemu ababu muka abaide kulumbe unu ezira mtemu na ilimulala
ezira
yewa kwa kumana wa mwino wa mkba masas misana mkuru ata wakuba mchifo ngatasobo la kuira
ngulu
government yenu mtuende
zaati
pulirobu sungu mwunze kuwanga titu hindi chetuwa yaku waya gananga BPC ti wakuno bona bona baku hida kuwanga hijino tijikolachi
tijimaruma.
Ate oluvannyuma lw'okuwangula omusango gwa muwawaabirwa abo abawakanya ebyava mu kamifu k'ekibiina ky'NRM ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde nga baddukira mu kakiiko ka NRM ka Tribunal, minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Mira Babirye Balanda asabye abantu b'e Budyope West okudda obumu basobole okwongera okumuwagira ku lw'enkulaakulana y'ekitundu kino. Kinajjuka nti oluvannyuma lwa kamyufu Dennis Mutagaya n'omubaka aliko kati Ibrahim Kyoto bawakanya ebyalangirirwa nga bagamba nti byalimu okubbira n'okukyanga obululu. Akakiiko ka Tribunal kakakasizza obuwanguzi bwa Minisita Babalanda oluvannyuma lwa Ibrahim Kyoto ne munne Mutagaya okulemererwa okuwaayo obujulizi obukakasa nti Minisita Babalanda akalulu kano yakawangula mu ngeri yakiyita mu luggya. Bw'abadde ayogerako naffe, Minisita Mira Babirye Babalanda asaba abantu b'e Budyope okudda obumu balekeraawo n'okusosola mu bakulembeze era balonde busobozi so si kulonda nga beesigama ku mawanga n'ekikula ky'omuntu.
Bakobye nti bino tibyakugeza mbu kamu tulonde kamu kubanga n'omwana omuzaale w'e Budyope West Constituency ndidye ngambakoba buli lunaku nti obukulembeze tibwakumala gagezaaku kumalaga kubanga Abadyope babaire n'abaana baibwe abazaale b'omu kitundu ono ow'ekitiibwa Kyoto azaali bw'omu n'abandi kamaala bazaali bw'omu aye bonabona babagezeizaaku bajja mu Paalamenti aye bwebagire mu Paalamenti Budyope esigaire nga bw'eri. Ezira muntu ayinza akulaga mu kuululu ndi nze bwe nali mu Paalamenti Abadyope baafunamu bati oba baganu lwambati kale Abadyope mbaire ngambako bati bino tibyakugezaaku tulekere ogezesa obukulembeze tulonda omuntu omutuufu anaatugasa ngati wundi nga ni Babirye Mira Babalanda. Babirye Mira Babalanda mukozi era ndi bakubiriza nti Abadyope twena ab'omu Budyope East Constituency tukunganire ku biyende Town Council ndi kugaba enkoko.
Minisita Babalanda ategeezezza nti okumukwasa bendera y'ekibiina ky'NRM abalonzi tebakoze ensobi kubanga ye ng'omuntu asobola okutuuka buli wamu we bagabanyiza keeki y'eggwanga n'olw'ensonga eno asuubiza abantu ba Budyope West obuweereza obulungi.
Nendo kusima Katonda kulwaimwe kubanga mwakola ekituufu aye obuwanguzi bwaimwe babaire bali kubuzaaniramu. Tulonda abakulembeze kututuusa kubuweereza, tulonda abakulembeze kututuusa ku services era n'ensonga lwaki mubona nti mwe mwasalawo mwalonda Babirye Mira Babalanda. Babirye Mira Babalanda gwe mwalonda era gwe baalangirire ng'omuwanguzi n'ekiri kundeeta okwebaza Katonda olwoni kayi tunoonya akalulu kala kandi akanaatutwala mu Paalamenti buti omuntu omutuufu agemye fulaga yaimwe ni nze Babirye Mira Babalanda. Bwenge maflaga tiri kwenda kusigala na flaga ndi kwenda nikala akalulu kona mukampe akantwala mu Paalamenti olwoni mubenga mulonzo oluseke kaludi joba tusa kubiona byona byemwetaga nga ninzo omukutu wagati wa central government ni mu abantu baifa ba Budyope West.
Ate RCC w'ekibuga ekyejjinja Richard Gulume bali yino era nga yakulira n'olukiiko lw'ebyokwerinda olw'ekibuga avuddeyo n'asaba abantu bonna abawanguddwa mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM akalondeddwa ssabbiiti ewedde akaba kansala abakiika ku divisions ez'enjawulo ez'ekibuga oyo yenna atamatidde agende akozese emitendera emituufu okusinga okwenyigira mu bikolwa eby'effujjo by'agamba nti biyinza okubasuula mu ntata. Ono okwogerako naffe ategeezezza nti azzaafuna amawulire ng'abamu kw'abo abawanguddwa bwe bateeseteese okwenyigira ate embikolwa eby'effujjo ebitali by'amateeka era bw'ati abalabudde nti enteekateeka yaabwe eyinza okubasuula mu kabi.
Era tukubye ababa batamatiire bayindwaidde engeri ki gy'osobola okwemulugunyamu ensonga nediringibwamu. Nze ndowooza nti n'okulonda bwe kuwiire omulimu omukulu gube gwa kwiza bantu baife walala. Oyo asinze n'asingibwa twenda baire walala. Lwakuba mumaiso eyo tulina okulonda okundi ate tuli kwewala ino ebintu ebinaaleeta violence mu kitundu kyaife nga NRM definitely bateekwa okuba walala me basoboleke okwanganga abaaba naidde okuba esimbaku.
Omusasi waffe ayogeddeko n'abamu ku bakansala abataamatidde n'ebyo byavudde mu kulonda era bwe bati bwe bategeezezza.
Abantu ba Ripon Nile Village ne hospital quarters timunvwangamu eyo nawali stronghold yange kakabe kalulu ka general election akababya bakama ogwo ekyekyalo jinja Ripon Nile tibampangulranga ogwo era ndi bakakasa nti obuwanguzi insha Allah Mungu atusizayo.
Ntana Beatrice na maina gange nga ninze nkambe nti kansala abairowe wanyama twale omukisa guno okwebaza abawulonzi banga bawagizi bange mwena mwena nti mwebale kumbeerera rumwe bali kunjira omubiri mwe balire irala ne bazaba bali ba campaigners bange ba agents bange n'abawagizi bange mwena mwena mfukamire kubigere bya mwe ngamba sabanti ngabwe munda zobula obuwagizi buno nikalaka semba okona munda go buwagizi muntu menje mbachikirire.
Ateo polisi gwange lya Uganda evudde bwetu nekakasa abantu bonna bateeseteese okugenda enambola okulaba omupiira nga Uganda bwefuka ne South Africa mu mpaka eza kyanya olunaku olwaleero nti ebyokwerinda binywezeddwa era buli omu agenda alaba omupiira mpaawo kintu kyonna kigenda kubatuukako. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Kampala n'emirwano Patrick Onyango bw'abadde ayogerako naffe ategeezezza tumaze okuyungula abawanvu n'abampi nebateeka mu bitundu eby'enjawulo okwetoola Kampala ne ku kisaawe eky'ennamboole okulaba nga bakuuma bannayuganda n'abantu abalala abagenda okulaba omupiira guno ogwakaasa mmeeme. Wabula poliisi erabudde abantu obutagezaako okugula tiketi za mpiira olunaku olwaleero kubanga tiketi entuufu zaaweddewo dda era ng'ezo ezinaatundibwa olwaleero ebisinga ku byo bigenda kubeera bicupuli. Onyango agamba nti ekitongole ekiddukanya omupiira gw'ebigere ku Ssemazinga Africa CAF kitaddewo ebifo eby'enjawulo omuntu ayinza okugenda n'alabira omupiira singa abalemereddwa okugenda mu kisaawe Nambole. Ono ayogedde ku bintu nga Kings Park ebweyogerere Kyaddondo Rugby Grounds okuteeka ku masindi ng'ebisaawe bannayuganda gye basobola okugendayo balaba omupiira nga tebagenze Nambole. Patrick Onyango wuno.
Enteekateeka yonna tumaze okukikola ng'abakumaddembe tugenda kuteekawo abasirikale baffe mu bitundu byonna okulaba nti olunaku lutambula bulungi nga tewali obuzibu. Naye abakeesi baffe abakeesi bamaze okutuwa amawulire ku ngeri bamaze okutundawo tiketi zonna tiketi zaweddeyo jjo ng'olukulwomukaaga nga 16 omwezi guno. Kati waliwo abagezigezi batandise okutunda tiketi ejjingirire bannayuganda ngeri gy'obamanyi waliwo abamu bamaze okukuba tiketi zaabwe nga bagamba nti yeeno ntuufu naye tiketi zagweddewo jjo.
Katikiro wa Bugweri Chiefdom obessaza lye Bugweri w'ekitiibwa Patrick Nabongo avuddeyo bwatyo n'asaba abantu mu bitundu by'e Bugweri n'ebusoga n'okutwaliza wamu okwenyigira mu bikolwa ebiyinza okuleeta obumu okuteekako okuleetawo eddembe n'emirembe nga batambulira mu luyimba lwa Busoga olwatuli bankabi. Ono ategeezezza nti mu kiseera kino ng'ebyobufuzi bitinta abantu bangi batera okwenyigira mu bikolwa eby'effujjo by'agamba nti tebyandibadde birungi kubanga byongera okwawulayawula mu bantu ne basigala n'akakuku wadde ng'okulonda kuba kuwedde. Ono okwogera bino abadde mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe Ivan Magemeso.
Eza chitawa, wichida, chumachawa. Ati tuwe nene wulichiwa chawa, tulekanga tuliwalala, nga tulivulonji. Kuma vuntu bulamu. Leda mkasi ya kano, nendo kuwe basa gulivanji. Havavuka, navakulu, navachara, vambona, wakula vuntu bulamu. Nga tuidinti, wazuhu wankulu kuingida wu, wakuzimbe gari, wakubita mbantu, mbana iwe. Tuide, umbe angeli woku kusisera, echari, echie ndala lukoba, ntiyamba mwina akese, tuwa bani walala. Sae nubugwe wetu luku, wakuno nyavu kulembezo wensa, wetu wala maiso. Kulembezo wensa, wetu wala maiso, uli muntua lingiro muntue, guwabu nanti, no ya sana atokana. Wabani nguwa wagira, kovya vandi, vaikirize, wana wagira yogo wagira. Utakula ambia adekosa, wangu yokumaji zenga, tuwangala wetu li, atatu risi, wetu lukusinzi za kukua, ntukosaba naife. Tiba wanife, nechi ndrisi, tiba tumana, ila tiba itumana.
Agabe ya mawili lage sigika irama sengende agagama kubuli mwotu
gakutu sibu waku
nana habu mouthwash
ili dagali tufu
yenega kasa mkuja njabendu wa dezama nyo
ama nyo kwa kuruma
bosa ye chocha
obeji nyo kwa kaka sanya lala
bosa nyo pamoru sayi sayi
obo gaiza rudarumu
senyesa nana
na iwe gende lezaba feri
teba kuguza kapa mkutia
musange mfama sezo na
nana
ya kaka siwa National Drug Authority
awamu nde better life aba kukuka mkuja njabendu Seddagala ly'obutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers, prostate mu baami, abaami abanafu, sukaali, pressure, abaakubwa stroke, endwadde ezitawaanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Akedi omwaliro ogwokubiri bakubire ku noti musanvu noti noti musanvu musanvu mwenda ttaano abiri mu bbiri.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Edda chikaziri kumina mukaga zezise kusawe mwencho na kuruwa lero vino vidango vya anja ulo. Echilango chino chigama ati omuchala Jennifer. Omuchala Jennifer we musima alango mwana we Clementina na Nayumbwe wa miaka 12. Omwana ono Clementina na Nayumbwe yabuze onako olegulo ku kanisa eri awo ku mailo 2. Ali mukatete ikaddugavu ne jaketi eriko ekikofiira mutono muddugavu ne kasiru. Ala amanyimu ko okoso bonero obakite sign language. Aswa no kuandika erinnya lye. Asubira okubira bitundu bye Bugembe mpumudde namulesa mafubira n'ebitundu ebirinanyeewo alabye ku mwana ono Clementi na Nayumbwe munaito kuba mutwale ku polisi kuli okumpi obuso okuba ku simu zino wammanga n'asobola okuddayo eri bazadde be essimu eri zino musanvu musanvu mukaaga 18 abiri munana ana mutano essimu eri zino musanvu musanvu mukaaga 18 abiri munana ana mutano ne zino musanvu tano tano 18 abiri munana ana mutano. Ate yo muimbi Juma Mulokole nga aliwo ne David Lutalo bakutuusa akadda nyuma live concert Lukoba ku Lukoba bagenda kuyimba nyimba zawe zonna okuva batandikira okutuusa onako olwaleero. David Lutalo wakugenda ne wakujja ne bandi ye yonna tosubwa abazinyi abasanyusa emizannyo egisese empaka z'obugaali n'omupiira wamu n'abayimbi abalala kale batandikidde makanga mu ssente Buyende ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwa mukaaga ate ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja ogw'omwenda lunaku lwa Sunday bakubeera ku Grand Park Gardens e Bugembe Opposite Cathedral bakumaliriza ne Kagumba mu kisaawe e Kamuli ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwa kutaano okuyingira ebivulu byonna kwa mutwalo gumu gwokka VIP emitwalo ebiri ate table obemmeza ya mitwaru ama 15 emiryango ya kugula ngao sawa 12 ez'olweggulo kale no booking a table ba tiketi yo ngokuba ku simu eno eri 0753 7693 01 biwagiddwa The Answer Foundation ekitongole kigiriza emirimu gyo mutwe ekisangibwe wakitaka ku masanyalaze agagenda e Kenya mu Jinja City. Bugembe Institute of Health Sciences bacha wandisa abayizi baina sikala zibali mukugaba ili gwomuyiza yandagadde okusoma busawo kale muzadde bwo boli eyo ngolilo mwana omwagaliza kusoma busawo mutwale ku Bugembe Institute of Health Sciences basomesa a certificate mu enrolled nursing certificate mu midwifery certificate mu pharmacy certificate mu medical laboratory techniques okuteeka ko certificate mu medical records and health informatics diploma mu clinical medicine and community health diploma medical laboratory technology diploma mu pharmacy okoteka kwa diploma mu medical records and health informatics ababu Gembe Institute of Health Sciences bagamba gwe atasobodde genda kusomera kufuna admission form genda awe na wanyago ku Kameze drug shop e Kamuli ogenda kubera ngo ojifuna ya mitwale 5 joka ngo ofuna chifo kale nno bakubira ku simu eno okumanya ebisingawo esimu eri 0708 10 82 0708 10 82 0 mukaga 9 3 0 7. Ekirango kino kyanjawulo kigenda eri ba agent mwenna aba Airtel Money. Eba agent mwenna aba Airtel Money muyitibwa mu lukiiko. Olukiiko luno lugenda kubeera ku Bucks Hotel mu kibuga eky'Ejjinja. Baakutandika olukiiko no ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezeekuusa ku Airtel Money. Olukiiko luno lwakutandika ku ssaawa 2 enkyonaku olwaleero ku Bucks Hotel mu Jjinja. Kale nno eriyo ebintu bingi bye mugenda okwogerako nga ba agent aba Airtel Money. Mwena mufuba okubeerayo ate mukuume ebiseera. Aba MIPA International, ekitongole kino ki MIPA International kiyita bazadde mwenna abalina abayizi abandyagadde okusoma obusawo, mugende mu kitongole kya MIPA International muwandiikibwe musome obusawo ku bwereere. Abaana ba primary nabo bali mu kubawandiisa okuva ku P1 paka P6 abandyagadde okufuna ku sikaala. Kale nno okumanya ebisingawo, aba MIPA International batuukirire ku ofiisi zaabwe zino wammanga Embiko, balina office opposite Ekyennamwezi kumpi ne Flamingo Bar, ate eiganga basange ku Jinja Road okumpi ne Dr. Bitira, ebusi yaje bali okumpi ne Nero Guest House e Kamuli. Aba MIPA International basange mabega wa Don Petrol Station. Buluna ku lwokusatu aba MIPA babera ku ofisi eiganga mama MIPA yennyini abeerayo. Mukubire ku 0752 97 44 oba 0772 97 44.
Bigida MTN Cola Tunes wangure.
Chaka kosi Cola Tune.
Chakala MTN Cola Tunes afuge wina ofimbe.
Subscribe to MTN Cola Tunes wangure. Si boda boda get fresh vibes.
Winning a million for na dimes. Sabura tune you tell your friends. Bigida MTN Cola Tunes wangure.
Chaka kosi Cola Tune.
Chakala MTN Cola Tunes afuge wina ofimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angule bilabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koyagala obe na mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fit bulemesebwa
MTN
enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emubiri noti 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 noti. MTN erungamizwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
Akadanyuma akadanyuma kasa tokolanga akadanyuma nalina mwegomba kofiga ye
anti nga mukaga
nga mukaga abantu be makanga
yes,
makanga mu senta yes. Ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao ne David Rutalo uno
ababulire Mulokole nga mukaga tujao then nga musambu
tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
yes,
opposite Cathedral
yes tugenda kujao live ona then kwetubao nga 12
tumaizene Kagumba mchisawe.
Kagumba mchisawe. Concert live in concert.
Biwa kituwa Pants Foundation. Echongere chigilze mini mejomu tuwe wachitaka.
Basewo ni banyabo katubandulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches. HVDT ekirungi ino ekikoleibwa n'obukugu kyakirawo kiwangaala ate nga kiziramu osimonje. Buli maka getaga HVDT kino ekyapaka Quality Wooden Safety Matches kisaza kirala ate nga kigumira buli mbeera. Jja ku iduuka wegulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches kumiwende musamusa.
Omuzaire tebereza ngo wanguire school fees owo mwako mulamba sasula busasule school fees ngoko zesa momo niga star chikuminka gana itan star china na hash olonde ku school pay sasula school fees wegeite kuba na mukisa aba wanguzi baife enkola nobu kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch
us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Isimu chikatirino, boyo ndo litaku, livaa kubuve, sikurini tebona, bando ya chisimu chino chins. Sinye kaa nchimene, wachiri mfiro omuru ndi mulala.
Nasiko mbibu simu chi.
Munaba afere isimu.
Ebyo bie mbakoba nga, mwe wala aba afere, ngama simu mogato ola mul Dalton Phone Center, mchibu gaidinda.
Iranga main branch ya iwe, ilikuniza mroad west corner, kuchizi mbechimi ofu, ngoja ku Centenary Bank. Baba na maduka abiri, okuli ingiliza Total Petrol Station, awali stage ya mbiko, ngereri soka. Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ateri okubiri, liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizi mecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo, Derek Main Street. Okuli ingriza World Crane Bank. Gerama duka kuna kuna Gadalton. Mubuna utia drops nga deubira kuli ya wo. Toja kuiduka liyona liyona, awasira tia drop.
Jogla ni Dalton kusio msam 013. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliro muliro mubiri gongolamba ilo wile. Obo ukulumu eningo. Nuhu ulezi wa chokomel. Bongera amani mbasirikale bombiri kwa. Baruani sendo eredi kuluma, nedo. Edi enzo kukoso ulamu wo. Chokomel, yaka kasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatundo ulezi. Mui wanga liona liona. Ate iwalu mwamaino. Uli isaru hilo lala. Butaye chinogo gweweche changagasa na lala. Amaina agaguba, oba agagarimu evituli. Ivivuna eviruma. Angabo senyabibuwa mulusai sahi. Uba, ngoo na kanoa. Sene sana na habu mouthwash. Toja kwa idosa. We wala abafere. Bata kukuza kapa mkutia. Ngojeta kamyo. Kaka sanga. Ogula nana mwene. Tiba kukuza chifana na nana. Ogulezi choko melo habu medicine. Ni nana habu mouthwash. Buona buona buaka kasiwa National Drug Authority. Elango buaka na madifamasi. Ni maduka gatundo ogulezi. Mwi wanga liona liona.
Waita karaundi ya kandi.
Bro, karaundi ya kandi. Otukuri ile bia, mchomo, chimere.
Iyi muna, ngori kusansani ya inolero chi.
Rigo Paints, ekulete ile. Gata u mobile money. Wangula, omutu alumulana lukumi. Eda mobile money. Bogula lanji wa Rigo Paint. Erita abiri, nerite ina. Kastofu na kadi mchikebe. Takula, obone kodi. Osindike message. Ngowandike chigambo gata. G-A-T-A, lekao space. Otemu kodi. Osindike kumuka agaitanu muna anaitanu. Lanje singaku, style singaku, nisented singaku. Rigo Paint, nebi senge wijenda.
Sanya radio bingo bingo, kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo, kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Nakazano, Zana, Zana Radio Bingo. Usoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, Baba, Mama, singa dada. Koze sentu mimi ni donkazana.
Wangulo vukaide we sente mama.
Buni muntu muwanguzi, ni Busoga One Radio Bingo. Nika star, ibini munana ndala star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga One Radio Bingo. Ewa girwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Ronaldo just scored. Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero.
It's Mbappe coming on and scoring.
From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026.
With Alan Okero.
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira Isi.
fit for mankind. Switching a on wa wulamu casting mungalo lumba hustle na low boxing a life unga tolina na fear casting ofune boosti yo oyagala gold rush wa kuwe oyagala red rush wa kuwe ulira boosti ulira funana funana funa boosti
Funa Boosti ni Sting Energy Drink echokunwe chikuwa amani. Ngane mpoma yacho ekwiza buyaka. Chaga na mwiduka lina leno kweto lole iganga kuku mibiri donka.
Sting, life switched on from the makers of Pepsi.
Busoga 1 Omoyo kwa Busoga
Tunonereze nsonga okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program olutindo da bridge
Kale muna febale kubanga jolio uliriza chenda kwa umuze mkaga umoyo gwa Busoga na tebo yetu tusubude kubanga tukoma woko ongelo kuweleza mprogramo da bridge olutindo mudachi kazizi na makumi ya sato gokage gabula yoko ele sawa ebili ezo kumaliri galero mlimutia bakagu abali kutuguliriza anga mlimujinja central market abali kutuguliriza anga mliga anga central market abali mbuta lowenda ulo abali mtaksi na abali mbitundu ebienja ulo mwebale kubanga we mtio mnange mkedena feo kubanga na tebo mwe kumide ku radio ya mwe Busoga radio ate program da bridge olutindo abatu uliriza anga mli olimukulima kao nenga kalidi wakuli kumpi abana ba boda boda abakola emirimu ejenja ula abazimbi abasika chapati mwena mwe bali kubanga je mulimu uliriza era omulimu gwe mukola gwatendo dala nonno kutegeeza nti gwe omchala badalu mizibwango ogenze mu nsonga obo muwala bwogenda mu nsonga ulirwo bulumi notuka nokubanga boti osaba wakiri wakuseke chupa ulira kantoroze Owuli embeera yonna ekwetaagisa okubanga na tebu otyo okendeza ku bulumi naddala nga oli munafunafu tosobola kola mirimu jo olw'okubanga oli mu nsonga ekyo kikafuuwo tekikyasoboka kati kubanga abakyala n'abawala ensonga zino bazirongoosa weekwate Solange Women's Slap yakakasibwa ne National Drug Authority era nga Solange Women's Slap nungi nkakafu teyina buzibu bwonna eri omubiri gwo ate nga yeesigika esangibwa mu famasi zonna ne drug shops wonna mu ggwanga Solange Women's Slap gyekwate esobole okubanga ekuwa munnange entambuza y'emirimu buli mwezi obulungi ate gwe abaddali eyongo kaaba amannyo boteeka y'ekyokyo bekinyogogo kaaba amannyo gakuseera bw'osenya gavamu omusaayi tokyasobola kuluma kintu kyonna kizitowa mu kamwa gamba ng'eggumba oba okuluma ekintu kyonna ekikaluubirira kubanga amannyo gakuluma owunya bubi akamwa ebibono byakuseera weekwate munnange nana habo mouth wash nana yakakasibwa okubanga alongoosa akamwako n'okumalako ebizibu by'amannyo byonna emirundi 10 ku buli 10 era nga muzito omukamu okusobola okubanga agoma obulwadde bwonna n'obuwuka obadde bukulya amannyo musange mu pharmacies supermarkets ne drug shops wonna okwetoolola eggwanga era nga tebakuguza kapa mu kutiya nana yeefaanana yekka ate gwe abadde akaaba amagulu mutwe omugongo olubuto oba akasujja n'embeera eyobubonero obufaanagana ng'omusujja gwa malaria nonno abakugu bakuyiriza chokomero habo medicine dagala lyaffe liva mu butondo obwawano 100% habo era nga lyakakasibwa ne National Drug Authority lirungi lyakakasibwa ne famire yonna lijja kugiyamba okubanga ewona embeera eyo nana ngoma z'okumukozesa gw'amannyo kakati weekwate munnange weekwate munnange gwe ampuliriza eddagala erijja okubanga nate likuyamba okubanga nate bwote wona obulumi obw'ekikula kyonna balita chokmel habo medicine dungi era nga lyakakasibwa ne National Drug Authority omuyimbi David Lutalo yeegasse wamu n'omuyimbi Juma Mulokole ne bakutuusaako akadda nnyuma live concert lukoba ku lukoba era nga bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva we batandikira paka we bali kati era nga David Lutalo azene band ye yonna 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 era nga abazanyi abafirimu abazanyi be mizanyi egisasunyusa omupiira n'obugali bw'empaka bwe bujja okubeera yonna gye bagenda okuyita era nga bakutambula bwe bati ew'amakanga mu ssente ebuyende nga mukaaga ogw'omwenda lujja kuba lwa mukaaga ate nga musanvu ogw'omwenda lujja kuba lunaku lwa Sunday ku Grand Pagavens e Bugembe mu maaso ga Cathedral so nga ate ekagumba mu kisaawe kamuli nga 12 ogw'omwenda 2025 lujja kuba lunaku lwa 5 okuyingira mutwalo emitwalo ebiri VIP ne meza ya mitwalo 50. Emiryango ja kugulwawo saa 12 ezoleggulo n'oluvannyuma n'endongo lukoba ku lukoba esobola okubanga bweti etambula. Tiketi gifune ku siringisi omutwalo gumu emitwalo ebiri ne meza emitwalo 50 oba ku bookinga wono otula kuba ku 0753 7 9 0753 7 9 3 9 0 biwagidwa The Answer Foundation osobola okubanga na tebu otyo omanya ebisingawo ku nsonga eyo.
Kale tato ni supermarket munanga bakutegeeza nti ni best shopping choice joina mu kibuga ekyeddinda jayo jemaison okubanga ogula buli kyetaagisa bakutegeeza nti from Monday ku Sunday sawa ndadaikasa tupaka sawa diba itanwe dobwire tato ni aba amazo okubanga igulawo munanga jayo bengo osobola okushoppinga osobola okwogera kunaye ku 0756 7 7 kagai 15 85 bazo msamu 73 77 39 53 onabo mazo okutuuka kutata Owen
atenga Amenvu International Limited company yawandisibwa ne ministry ekikula ky'abantu okutwala abantu ogenda okupaka sebunayira ebategeeza nti mwanguwe emirimu mwabaina visa gya mangu mangu abawala n'abalenzi mwanguwe mujje mugende mupaka se Dubai Qatar Saudi Arabia n'amawanga amalala emirimu gino weegiri abanaakola ku bisaawe abanaakiriningo b'okulongoose waka abanaaweereza kakaawa mu bifo by'abawalabu n'abazungu abanaakola nga bakashia bawaita ne bawaitress mwenda mwanguwe era nga medical fee 225 ebaluwa ya LC obufaananyi bw'obusatu obutono ne passport bw'obanga ogirina gyangu nayo munange osobole okubanga oteekebwateekebwa ogenda okole ne bakutegeeza nti aba Amenvu International basangibwa wali eri ebugembe emabega wa yafeesiza ky'abazinga okupi ne prisons ebugembe ne bagamba kino emirimu gyabo abalina visa mangu mangu mwanguwe abawala interview zammwe zanga 3 ate nga abalenzi mwe mujja okusooka nga 3 okusobola okubanga munange musunsulwa musobola okubanga mugenda munange okukola kuba ku 0758 15 9 15 0758 15 9 15 omanye ebisingawo ku nsonga eyo. Kale olunaku olwaleero abeeruwuuka emisango gyammwe gya leero njogera ku luwuuka eyo mambuka ne luwuuka eyo maserengeta kubanga ekyawumanya MP baalangiridde Anet Nabirye moyo gwa luwuuka nti kadi yajiwangula ku mukyala Stambayo mu mazima n'obwenkanya kakati luwuuka South ne luwuuka North olwonaku olwaleero rulings muzirindirire eruwuuka North bali baalangirira bagole nti yawangula kadi eruwuuka South Steven Baluba kisa Steven Baluba ngobi bamita kisa Steven bakubalwayo kisa Steven bakubalwayo luuka South kati basalawo lero emisanga ejo ne namutumba yonna lero namutumba yonna ewakamba ewa namuganze ebukono ne chaumanie MP olwa lero namutumba yonna atenga olunako olweggulo bategezeza nti ekibuku bategezeza nti ekibuku omchala Katoko Silvia yawangula minister Jennifer Namuyangu kacha kucha woman MP card NRM Chibuku Silvia Katoko yawangula Namuyangu Jennifer Namuyangu Jennifer Chibuku eranga Namuyangu Jennifer minister owensonga de Bunolo state minister for Bunolo affairs munange ensonga ze ayinza okudda independent Chibuku baalangiridde Katoko Silvia kakati eruwuuka South ne ruwuuka North lwaleero enamutumba yonna namutumba yonna lwaleero ne Jinja North lwaleero Jinja North yawangula ye mwami Edwin Lufafa olwaleero
basaze
ewami mwe basaze bawadde Brandon Brandon gwe bakwasize wuwo era bagenda nti javira ne banne bali nedda akalulu mukirize ebyava mu kulonda jjukira nti eriyo petition yeno teriimu apiru teriyo bya apiru bagamba nti kiwedde ddayo buzi kuteekateeka balonzi bo nga mwami Shabani okumbu yakoze testesa abalonzi be kakira olaga nti aze ndi kujja independent sawa gye yafunye nga akabonero
kakati sisabiranga ko muno kalulu aye mkamange ono mwogezi wa kibina amukwanaganize coordinator wa NUP mu Uganda ni kulia so baba lisa abantu
ogufo gwalina guba
abe kagoma akalu akanji tibakaiba basobola okwibadia rafu omuntu ono akanji tibakola ki
tibakaiba
HIV mchidi
kafeche
akafeche
kale mu studios twegatiddwa ko omukungu w'ekibiina kinnansono kamalo kwanjula omukungu
olaba omusajja oyo
akaluke omukungu w'ekibiina kinnansono unity platform akwanaganya kuno nebulaya sewe office nene
wano nebulaya
gomanyo kwanaganya abana abali ebulaya abali kutuuliriza ku Busoga One Radio ngo bakwanaganya mu Uganda nebulaya tekiba kitono.
Era msajja mubyobo lwa bitegeera nyoyo mkugu.
Sebo buza kubatuuliriza.
Abasebo.
Lamusa kubatuuliriza.
Abatwali nabo mbalulu bakali kuogera. By the way, eri abakanti ba people power. Beni yupi okutusinga. Tutandika ni Derrick.
Kodi mumu alete kintu.
Asobola kuinongola tutandika nga wakaina. Bobby tutandikira kya dondo. Tuja tutandika bulbo nabo no bayirewo ya people power. Derrick yali Amerika. Wetu watia mangana yele wangulu.
Yes.
Yali chairmani wa ngana no mugezi wa ife. Bizitu iwatambulire wa twinongole. Iwobaire wa ndinzemba ile musoweto.
Derrick Mutenyu.
Yes. No yes. Yo atia makachiko ka commission.
Yes, so Sebuufu.
Sebuufu tuje yes. Chado ndo buli wantu. So omusadde tuyena ye mu bintu binonga tupikolereyo mu bali mbali.
Bina bintu tubirire mbasebo ni wanyama bala muisa.
So ekagoma.
Akalulu akajja okuba akanji tikageme bwamu. Era nga wendiko ba bantu be butembe. Ndono ono mukwano go Natabi.
Natabi.
Aye mwana oyo.
Yaize muiwanga.
Yaize bayi ni president in Boston, Massachusetts. Era yaize e butembe. Oyidi okulule waliwo ensobi. Ntibaloza nti yesimbi kukabachara. Era abantu baliko tusonwe.
Nali wana Uganda na mwira ali ku radio. Radio Boston?
Yeah, yeah. Radio Uganda Boston.
Radio Uganda Boston.
Yeah. Yeah, so kuluno abantu bategeera kubanga yeche yakole chikulu. Ya kalulu olwawa. Ya irayo mbantu. Ya bakoba bana mwe balaye ensobi ndidi. Ne mwakola wale mwajira ngam hata kaluba akagema mwino. Omukulu yali member wa parliament yao. Akagema mwino aye. Ngasaba abantu ekisoni bo bana bana ninze buti ndi kuchaba sada. That misconception still taxi gundi. Center stage nga baloza nti ngejali mchala. Yesimbi mkubachi mbiaba chala. Be. Natabire doweska. Elina yorindaza. Na mkobe chusa mweli nyana gamba. Elina yerio ledoko waska. Natabi.
Kwa yali yawa Germany?
Ba Poland.
Ba Poland.
Ba Poland.
Mkwa mwala wange. Ba Poland.
Ni mjamani balituma o mchitundwe cha bodo.
Kena nyuri ulila. Iza Poland yawa Germany.
Waska. Bari yao Poland.
Poland. Germany. Bodo hao.
Yeah, NC Dobit. So yaize muiwanga alimu basi onwanya ombala muisa nana yemuli ninze Moses Molson Bizitu ndio mkuu ababa kwa naganya nsonga the national into platform mwibendo bendo linyo nikulia goiwanga nenda kubeyanza mwebalente katika yaimwe nokulemeza kwa mauli game geni na yemuli kuncho ntibutye byalo ku government byawe ile tibali kujja kuba members of parliament okuba abalo ku government
ebiyo bwe mupiwa byongeddeyo kuvanga 15 ogomwenda pakanga abiri mu bbiri obunkenke so, mwenga abeni yupi bwe muri kuta mbyalo mukwi mu bwidi
obunkenke bunjino obunkenke bunjino waliyo gwe naye naye akobanta aye ngati bambuziza bibuzo bingi wanga omuntu abasubira nti bajja kumuguza wali kuwa wakola kuwa ole yakoba bakoze ebintu byakiyita mu lujja n'abaganda bano balina ekigambo kitegeeza ki kiyita mu lujja okuba nga tomatiire bya speed. So ya neyo kityo ndowooza baenda kufuna kuku ate abantu babaire bangi no government singobo na Eastern Region
era bakoba nti obuwanguzi bwo kuti bwakakiiko maani gaabantu era mbele nchogira kwa nongo kalituka. Ile tibali jia kulondela yu. Bali kuenda kubona ni wani.
Chetofu.
Tosu vila kusiba yu na kulamba. Kwa tinabali jia salao 2026. Uganda salao 2026. So waba kubuze hivu uzo bitono. Wabe enda kubona kuni wani.
Ayo mwikirize. Mwikirize nebaza anyole anyole na o. Anyole manager wife na o.
Chigere anize.
Chigere alikutu wakati.
Chigere anize.
ate ne bigambo byali kuogera ku kyalo byamuzinzi ali kutola ensonga kubanga ebimuko ebyo national platform rachi abantu basinga kubuza ideology ideology yechibina mwemerere kuki obwenkanya ndo muntu wabakoze ensobi ngoyenda omutoleku no kuziza ensobi edo tomukuba masasi kumutolawo alisti omudisablinga yadema kulumuka okudisablinga nkoba anti anti wobok basis ate tokuba kumutwe tokuba kuchifuba omutolake ekigere okuba ekigere wamufunaku waziza chovo bona ifenga na shondo platform tuchemera kuino nti obwenkanya chikulu ino mu ideology nti tube no obwenkanya mu Uganda kubanga Uganda yaife tuna basi boni banya mu studio ndimu kaninde je batesetese tube kunengeri yeta ko itafali kuwanga yaife
kale yoyo HT bwa Moses Morrison Bizitu gwetuli naye encha ya lero Moses Morrison Bizitu likwetegereza ebigenda maso mu gwanga wakati mubugu muli ebyokulonda okwankumi bbiri mwabiri mukaga nga buli kibiina kitandise okuwawula abantu baakyo abanakikwatira bendera ku bifo ebyenjawulo okuvya ddala kuba president okutuukira ddala eno wansi mu byalo NRM yamaliriza omutendera ogw'amagombolola ebyavuddeyo twabiwulidde NUP yongezaayo okusunsula okwaba MP eno local government baamaliriza olunaku olwegula wembaseera bidde baamaliriza ne beero C5 ku lwomukaaga baali bameeya muganda lwa noona mu weekend adde basunsula now bwe tugenda ku kifo ky'obwa president abali kujjayo empapula mu yafeesi ya byabaka mabangi era tulina COVID eyatugulidde mu ggwanga ku bwa president tukiyita epidemic eyaba presidential aspirants what is your take ku bantu abali kujja is it freedom kuba benyale mbu babeera bakinyonyola mwami dombi yagati gye mirembe jajja gye yaleeta nti no n'abaana abakyali mu masomero kasita oweze 18 ogenda gye empapula twalabyeko omuzibe yaga naffe obulema si buteesobola twalabyeko pasita agamba yagenda mu ggulu n'asiika na katonda naye yajja empapula nga mu lisiti mu bantu abajja empapula be tulowooza okubeera ku baloti bwe mwalangirira nti Bobi Wine ye musambi asamba mwende etambula gwe muleese omuteebi wa mu NRM twalabye nga ekulembeddwamu ali Haji Moses Kigonge gye empapula Bigirwa yakulembeddwamu Munyagwa namba mwende eteeba munaana yetambula deni Bigirwa yawerekeddeko uwe Mbaraka Munyagwa olusanyi nabo ne bajjayo FDC negati afe nandala mafabi tusimbudde opposition nga maliriza ne kano ebigenda maaso wali eri ewaabya bakama mubiraba deni ekirala mwetesitese okwanganga bano bonna abazze
tabalina sente
message enebeera kikulu nno tugenda kuwuliriza ffe abalonzi message mpitirivu message Bobi Wine atugamba kino Munyagwa atugamba kiri eri mnandala mafabi atugamba money in the pocket yagambye fixed economy money in the pockets iyo nandala mafabi akagambo kalungi nnyo atereze ebyenfuna buli muntu abene sente mu nsawo fena kitulwanirira mulina message yammwe nandala ine iye Munyagwa alese iye n'empuuga tulowooza ayinza okujja ne iye ne banne ne Museveni ayina iye ya PDM n'ebirala abalonzi tugwewa
wano okusookera ddala okusookera irala fanyigwe ajja gwe nawo
wazira tabu okusookera irala
okusookera irala nenda tukube tochi myaka 15 inuma nga omuntu okujja n'okweriraania obwa president kizibu ino oba president yali preserve yabantu abo bonka betuduba nti baina kibajjo gaita kuiwanga aye oluvainuma lwa M7 okuduma M7 munku mibiri ngaka ali ku amending constitution kugema kwa wairu 12 ba yali akobye nti mu constitution nti omuntu wa Swiss emyaka nkaga n'etaano nsanvu n'etaano ekyo kyali kagenderere ngati obote ya loza nti obote aida kwira mu aida wanene akola atya
agemeke
obote olwafa
yali alingiza yo ntobote ajirire miaka
yali alingiza ntobote ajirire
miaka kwaju kilo obote yali ajie obote 1 ne obote 2
yes.
Nga musubira obote 3
yali asubira ntobote 3 asobola okwira
yakobati a miaka 7 ne 5
amuntu oboleke iro okola chi okulowoza ebintu ebyo muzinzi so obote oluvaina obote okufa
omukuru yasigala mukintu
omukuru yasigala mtutu yakobanta abe kanakawa iro 12 ba
Kavino,
kaziza na abantu okubanga omuntu akasobola okukola kyokuwereza iwangalie ata kana ekitabo obutabo kya muntu ola mu constitution
nolecho tukatolewo
mm-hmm. So I nga tola ku ebiziza byo nabyona eyo to ayi tuduba anti byali byemereza oyise mawangu wa Uganda eranga Uganda lino mukisa ogwo kufuna ku president owundi okubita mu kalulu ntonabawo yamala ku ebisanda bye bibiri yajasoka kutola mu bya bisanda yatola ku necho myaka buti constitution ya Uganda baganda banga basebe munsoniwe aye constitution ya Uganda olwalero osobolo jeta omukazi omusebei omukazi omusebei mbu babakaulamu ebiziza byonna usimanye ensonga yo jitegeye
kitofu
babakaula mwebiziza byonna so constitution ya Uganda ene yaletebwa mu 1995 jigeragana nomukazi omusebei nti bamukaulamu so oluvannyuma lw'okukaulamu Museveni yabanga ekisinga kumutiisa kuluno mukaluke suli kujamu mu 2026 ni omwami gwe beta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi tulifunagana bulungi yaba
oweruuka
yaba nga gwali kusinga kutya yakoba buti muteteganiza antia kandete abesimbawo banji asige ekifaanani nti buti ebintu babigula woino buli muntu alina omukisa ogw'okulembera ku Uganda aye nge mikisa mitono gyabonabona abali kuida so kagenderere it is done on purpose nti kudulusa bintu buno abantu bave ku nsonga da mwami Kyagulanyi nsonga kidali kuta dali kutembeta wairenga omukisa mwami byabakama yagutuima kubanga presidential elections act elambika bulungi nti nga wabulayo omwaka mulamba buli muntu yena alina endowooza alina ekiruubirirwa ekyokujja okwesimbawo mwiwanga anaatambulanga yatunda manifesto yatunda ebirowoozo bye byalowooza nti bya muzinzi ebijja okwigusa eiwanga lino lirituuse mu buntonji
kale
ekyo mwami abakama nti yakikola buti ife tuli kutembeta nsonga ki nga National Unity Platform bulidomba waneeno nabakoba nti biki ebisinze kutoola kwiwe ninze sente ali kutuwuliriza kusomesa baana nabwida ndabi ebyo ebintu ebibiri singa mwa M7 tali kumaduka na PDM kubanga goina abaana bameka lekansoke nkubina abaana bameka
bana
osaswa sente meka school fees
mpitirivu ninamu n'abalongo bagenda kyenkanyi tebansasira wao
okay katugeze nti osasula milioni na buli tamu ngezi zaako edesende December yobutono buti gweba kutola ku okusasula school fees kubanga omwana bwasoma abana tubatu wala kuisomero kukuguka bawereze iwanga lya iwe tulifunagana bulungi so buti omwana wabajire kuisomero ya kuguka abatu kaine okuwereza ku iwanga lye munsi diredindi abana abandi basasula iwanga lya iwe nga bajire ku mumaje bajire ku mu polisi tulifunagana bulungi baba kunicho bakolera iwangali olwalero ife tukusomesa abana buli tamu milioni ina tidio ba oja sasura sente imeka oba milioni musanvu
ina abana basatu babiri na basoma
usasura sente imeka ogon tamu
tosobola bimanamu bambuli kasera bayita chire
okay katukobe milioni satu so buti iwewe bakutola ku okusasura sente edo kubanga tituli ikola mu Uganda nizira business jokola wafuna amagoba agasasula omwana so, buti baize
echo
president
Kyagulanyi message ya mujimuleta
yes nantu buti bwonkendeza kusasula sente Davids obo unambe mba tiyetaga PDM emilioni ya ina mba nsobolo dikozesa okule chinte chindi otutole ku ebyobulamu ebyobulidandabi ita business dino sawe no bojano mtauni buli lugudo luliko irwaliro
eyo bana Uganda bali kwebuza message ya mwenungi ne munajileta dio budde wazi obwire wazira omusaada abali ali kwetolola ne PDM
tulikomera abantu nti PDM tegasa
ebikado le bimwasinzira ko kuba ati banange ebikado omusaada yabitiriziza ne kumaja ajabagulira
yabikoze kuki
mwako bangalule nanda bali bakubemigo enanda yabawire ne bilio
ono gwe bayise anyole manager wife anyole byayogere ti abaire kunanda
baje ekintu kyechuma nenda kitereza katono nze ni product ya ebikado era nenda kuogera na bamuzeyi bange ne byansomesa ekizibu ky'ebikado tibali mba bikado kuba na kyuma buvunanyizibwa bwa government okunoonya maketi buli kyebalima problem
ti yakuba na kyuma
ti kyuma kuba mbaje ne banagula ekyuma ekyemayigwa tikijja bakyaife tunatwene of course group ndale yabayaye nabaje okola ki
so ebizibu by'ebikado bikaliwo
tikisobola kuwawe ekizibu ky'ebikado ti kyuma kunonia katale kuwa tu watu kwa kasera mayu ya kukoba tini madivani tisukari mungi mstowa
nzira wendi tuwala
wendi mutuunda tuwajo tukanga bayi ndi wekobane chume cha chisewa la luwani sabiyo mabiyo na vyanda echa imwe eche mayuge tisewa la kuluwana na mayu
so awa kubye mungagati haa mzei kati hao wensongo jitereziza
ok wabana malo oka mlebi kadoeba vitu alaba jatunda wa sukari mga mayu
haina
monopali.
So ebizibu ebyo NUP bikali kuwao
olichulira so je akulimba mmo kwa government yenu nje idambuyenza one omuntu kyalimi bachongere ku value afone market era jeno Museveni abe ku idati amana balimi abatu fo kutola kwa abaya ebe yati amana bo abesimbiyeo yali hapo zanti ekikado ochifuna motia ndi okutandikira ku bagazi
My license.
Spirits.
Amasanalaze.
Amasanalaze. Sukari nebisigaireo. Ayete ba amira wakenti. Nga bantu ba angemo vaiba. Bona ba mwa ire ntui. Nechizibu cha maketi. Kwa wana Brazil. Tuine chizibu cha maketi wa sukari. Ntioke sukari tumutu wale. Nga byproduct.
So mwamibizi ensonge da akulimba. Edaba vila kwa kuangulo mkulu mbili abili mugumu so, dikariwo
mbaje soko ulirize akulimba anti nkuguli lechuma so mbana malo kamula sukari
ajewa ani ajewa mkula
ani ajewa mkula
bene ensonge hindi jenenda kuspicinga kugundi ya oje ndi echikado chino luachi echizibu chepikado is not answered up to today okubanga osobola okwesayirawo omuwendo
nzengo omulimi
buti bona
tulifunaga bulundi
abona China ebikado biba kusasulira ku musiri
abikali mu nimiro
yes tuwetaga ali kwenda ekirimi ekyo nakunoni tiwe
kutembeya bikado
yes ate tibatula bikado temata kumotoka ejo kuva wanga imaze okuba kuvali kuva ku nimiro ga imaze ofuna vali buze yaja ku China
baka amuliraho
exactly
so now ebintu wanumbuso gabikali kuterera era bino byachiita mulujja mwa M7 byakola aleno wembanga mvunanizi nsobolo okuvunanizibwa kukobanti wanu sente tidenenda deni nakatalenga kaliwo yawo ekizibwo bokimazeo ebya bikado bikali kuwa bikalikuwa
enanda
bikalikuwa anyole baba yali kuogera chi waneno omwana gwe bakubia masasi
ebu wenge
yes
mbaje
so what are you talking mbaju about
olaba abajasi waliwo business emu kuja munsi da kulia kulwana chi
Somali yeyo Central Africa
ndo ezira mujasa ataenda kuja muisabo kuloga bamulete ku madi
kunana
nchogera nchira munchogera kumpewo abajasi tibakakuuma tibakalwani sanvu bambi bali mu business
gwesebo
bali
ochidi ochidi ngabuti abajja abasirikala abo bebata ku madi
oyo muvubi oyo tisawemba eyo mwana yesterday yankubirisimu yankati muna waliwo mwana abajasi bali mu business wazachikalina kunanda rogers
jia kuona anda abajasi bali mu business na baata kubavui baibwe bagule bitimba baina amato buli kintu
kale munaye tulikuira sigala ngo cha uliza tuve mpapula za maulire tova ku radio yako
iwe uliriza Colgate aina ekigendererwa okule televizigo bya ifo kubebiramu na maina magumu Mbaja mmai songa wakola wenchu kachuka Echo ni chintu chibaino Colgate habo akole soveless wobu tonde Yagaita msayansu wa Colgate Crave chigevi ramu Nama inama gumu Elati baida kuleka kamwenu mwenu kona kona Inuma
Giti sa Colgate habo muyaka lero
Iwe muna Eyo online yeife
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena ntibaline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwede idinda. Bakebera ndagabutonde COVID omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, era bakebera ni viral load okumanobu kabumeka obulimo musayigo. Bakebera amani agechi sada na agechi